MJ for real, Rhymes Lee, necklace Batman, young Melly on the truck, let's get it, yeah.
Unishika umenishika kweli, mi kwako janja sina kabisa, sanifanya niwe cheesy hand, kwa ujana wangu menimaliza, ae, yani baby umenimaliza.
African girl, African queen, I love the way you wine TikTok, baby girl. Girl, I love you, I need you, I really wanna be with you, yeah. Now I'm coming live from a radio. I love the way you turn me up just a little more. The way you drop me and do you make me feel crazy. I just wanna let you know I can never let you go. Long night, long flights, me and you, baby. Kwangu we malaika, figure na yosura. Umeumbika, the way you pop, kusi, brother, dada. I say kweli, unani, mada. I just wanna be with you, lay under the sun. Now here we are, you are my star. African queen, come stay with me. Love you, dabby, girl, I love you, come ride with me. Yeah.
Nishika kweli, mi kwako janja sina kabisa. Sanifanya niwe cheesy hand, kwa ujana wangu menimaliza. Ae, yani baby umenimaliza.
Le vilingi za maneno, moyoni usijeni choma. Mwana nave kupenda kwa dhati, hata dada koshania najua. Usijeni pa vidonda, milele nisije kaja pona. Viringi vya maneno, moyoni usijeni choma. Mwana isia zangu za mapenzi, ziko kwako mama. Mwendo wako wakata pila, unaninyonga kwenye zila zila. Mwendo wako wakata pila, unaninyonga kwenye zila zila. Mwansi otafarani, kucha silali.
Kunishika umenishika kweli, mi kwako janja sina kabisa. Sanifanya niwe cheesy hand, kwa ujana wangu menimaliza.
Unanimalizaga wendo size yangu. The queen of my heart, mama wa watoto wangu. Nchi ya mapenzi wendo rice wangu. Taswira pekee kwenye ndoto zangu. Umetibu ala za moyo wangu. Mamsi weni mzuka mpaka unashinda ganja. Unangara bila kupaka wanja. Wata jiji tukitoka viwanja. Hivi ni baati ama kukupata ni ujanja. Tende wapi, Mombasa ndi tukale bata. Fungu waro yako neleze nini unataka. Ukiisi baridi mpenzi mimi ndokoti. Nitakufukisha bare bila kutumia bot. Pole pole, mwondo wa robot. Nisha anza kushoot na bado gani sijakoki. East ama west, unapozugusha west. Feel me, mami. You are the best. Take the ring forever to be my bae. And no divorce hata nini toke. And no divorce hata nini toke.
Unishika umenishika kweli, mi kwako janja sina kabisa. Sanifanya niwe cheesy hand, kwa ujana wangu menimaliza. Ae.